Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wendo mwisho areli, kwako nimweka nukta. Walo kwambia nala Zuchu sio kweli onazusha.
Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wapepole yao wanatwanga maji. Naongeze bidi kwenye urokaji, tuko teni jibi fenzi fulu chaji.
Fanya wainama wainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwachana na wewe akichitaki, chitaki, 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 chitaki mi. Kwachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi. Mchana nikupe tango, siku ndizi swadata. Tuanze fanya mambo kabla umemewa chakata. Mapenzi mweze kiwango na umejaliwa talanta. Na unanijua kwa jambo, atoki mtu kwa Mkapa. Yeah. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, na kuachaje sasa.
Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wape pole yao wanatwanga maji. Bidi kwenye urokaji, tuko teni jibi fenzi fulu chaji.
Basi fanya wainama wainuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama wainuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwachana na wewe akichitaki, chitaki, 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 chitaki mi. Kwachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi.
Slicer.